askari ahaa daayeeshii 10 ka dhageysanayay oo fadhiyay madaayeedka markaas sheekh cashar ka aqrinay kitaabka oo tiisa fadhiyay in kooxaha ay u soo galeen mustawlada ay ku rusteen
ee hore miyuu askari u ahaa mise in hadda oo la dilay askari ayuu ahaa
sida uu ii sheegay imaamka isla xaaladan ayuu ahaa
oo askari ka tirsan ciidanka dawladdu ahaa
aa
marka kooxaha dilka geystay masaajidka gudihiisa ay ku dileen mise banaankiisa
masaajidka gudihiisa soo casharka sheekh iyo cashar kitaab aqrinayo ayaa lagu dhex dilay wax oo gacan lagu dhigi ma lahan masaajidku dhex idid uu leeyahay ididka mid ay ka soo galeen sheekhu kitaab casharka aqrinayo afkiisa la istaageed sidaasaana xabada loogu dhuftay wayna fakadeen ciidana soo gaaray masaajidka dadka ku jireen cid bay karta ma lahana ilaa hadda baaritan socda
oo dadka hadda masaajid ku jira masaajid gudihiisa ay ku jiraan waxaa lagu amray in gudaha masaajidka ay ku jiraan
ay ka soo bixeen
oo ciidamada baaritaano wada
maxamed cumar